chemical emergencies. Somali.
Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Halad dag e kimikada. Halalaha gara karkod kimiko iska aali ah aya yelan kartasun iyo waxyalo afimad. Halad dag ah e kimikada e wain wa shil si dayo emilada qadar halit ah o sun kimiko ah. Shilal iyo kadi ikluka hostisa tarenada ama jididka sare iyo washada wax soo saarka. Waxa laga yaabaa inuu jiro dab ama kharax, ama lagaba yaabo inaad waxba arkin ama urin. Waxa laga yaabaa in ay kugu saameyso kiimikada markaad neef ahaan u qaadato kiimiko. Liqdo cunto, biyo ama daawo sumoobay. Taabato kiimika ama kugu soo gaaro dhankaaga ama wax kale oo taabtay kiimikada. Haddii aad dibadda joogto iyada oo qadar weyn oo wax sun leh la isii daayay, ka durug xagga dabayshu u socoto oo gabood kala gal isla markiiba. Dad badan ayaa u maleeya kiimikada keliga ee lagu isticmaalo wax soo saarka, laakiin kiimiko meel kasta waa taalaa, ka jida armaajada, daawada qolka dhulka hoostiisa iyo gereeshka. Xaalada degdega ee kiimikada ee ugu badan guryuhu waa ilmo yar oo cuno daawo. Ka ilaali dhammaan daawooyinka, alaabta, qurxinta, nadiifinta iyo waxyaabaha kale ee guriga oo ka dhig meel aanay ilmo gaadin. Haddii ilmahaagu cuno ama cabo waxaan cunto ahayn, hel weelka markiiba oo u qaad xagga taleefanka. Wac xarunta suntan ama 911 oo si taxadir leh u raac amarka lagu siiyo. Taxadirka alaabta guryaha. Iska jir isku dardarka kiimikada guryaha. Markasta akhri fariimaha ka hor intaadan isticmaalin sheygaas. Sigaar ha cabin adiga oo faraha ku haya kiimikada guryaha. Nadiifi isla markiiba markay qubato kiimiko, indhaha iyo maqaarkana ka ilaasho. Meel quman ku tuur waxyaabaha kiimikada si aad dhowrto cimilada iyo duurku nooshaa.